duza na makeki, vitu deadly, duza na makeki, makeki, duza na makeki, utakreki, sugar baby, ru baby, napenda gama happy, sugar baby, ru baby, takwacha na madeni, kisha sha, kihum, hivyo ndo mi washaga kindukulu, kibugudugudu, kitu tu. Sumbwa mtamu kwa ganuku. Wekwaza ni nani unaniletea beef yani. Nimeka mkulewa na kuibia baba nani. Anadai style ni puwa jwa na chachisha. Before fungwe zip nisha mlalisha. Jokes on you after this na kusafisha. Na hatu jalambishwa. Jokes on you juna juanta kumaliza. Tulia mutafinwa. Duda na makeki, makeki, duda na makeki, vitu deadly, duda na makeki, makeki, duda na makeki, utakreki, sugar baby, ru baby, napenda gama happy, sugar baby, ru baby, takwacha na madeni, mina come through, niki round through, ma round two, nasikia good niko mangangu, fisi, fisi, nasikia kuchokozana, kurombosiana, kumalisana, madam boss niko on top kakot. Ya wagini waseka walk yacht. Omera bank maru touch don't joke. Na lando pile pile we are ose quot. Broke nigga anadeko hit hibida huh. Ili mshanyonge na picha. Bismillah nyumwageka six figures unajua minda di teacher. Duda na makeki, makeki, duda na makeki, vitu deadly, duda na makeki, makeki, duda na makeki, utakreki, sugar baby, ru baby, napenda gama happy, sugar baby, ru baby, takwacha na madeni, duda na makeki, makeki, duda na makeki, vitu deadly, duda na makeki, makeki, duda na makeki, utakreki, sugar baby, ru baby, napenda gama happy, sugar baby, ru baby, takwacha na madeni.